Ekibiina ekitaba bakulembeze ab'amasomero aga Seniority Association of Secondary School Editors of Uganda kiraze obwennyamivu olw'okulekebwa ebbali gavumenti bw'eba ekola ennongoosereza mu byenjigiriza ne bakinogaanya nti enkola eno ey'ebiragiro okuvanga waggulu ne bikka wansi ebakosa. Amyuka akulira ekibiina kino Opoka Christopher ategeezezza nti abakulembeze b'amasomero bassa mu nkola ebiyisibwa abakulu wabula kyewuunyisa nti bano balekebwa bbali mu nteekateeka zonna ekikifuula ekizibu okutuukiriza ebyo bye baba balagira obulagizi. Opoka era asabye gavumenti okutuukiriza obweyamo bwayo okwongeza abasomesa ba arts omusaala. Bino yabyogeredde mu kibangirizi eky'amakolero e Lugogo mu kuggulawo entegeka ey'okusunsula abayizi abagenda okwegatta ku siniya ey'okutaano. Kati mu kwanukula, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku by'emizannyo Peter Ogwang yategeezezza nti gavumenti neetegefu okwongeza omusaala ogw'abasomesa mu mitendera okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja.